King D, baby.
We got another one.
Jovina usiku.
Jovina usiku.
Game on.
From some of the CEO.
DJ Katza. Rockstar. Pops in the building. Come on. Yes. Jamu chikuru echi. Jovina usiku. Jovina usiku. Tulama, kawa black like a pumule. G-Greens, anko TV makapu. One, East Point anko Johnny, Master Kent. Deuce, Mayela tipuanza po.
DJ KD.
Club. Yes, Jovina usiku. Ni Jovina usiku. Kulama, kawa black like a pumule. Chili na pressure, manga cheni pampu. Lolesha hipu, katini hampu. What more, tapali na stop signi. Ichi ni keke, ninendesha design. Lolesha FA ile denkana. Ichi chena nangula kana. Madamu kuingila mulo 5V. Elevo shaiti uzilo 5V. Yes, Jovina usiku. Ni Jovina usiku. Kawa black like a pumule. VGZ Man Popo. DJ Khan. Dotriz. DJ Dandred. Brandon. One time.
DJ KD.
DJ Showstep. Huseni. Jamu chikuru echi. Jamu chikuru echi. Yes, Jovina usiku. Ni Jovina usiku. Gawa black like a pumule. Fula manolo fole fia kepi. Ndechi donsa chise mupepi. Ichi chandi aikona no kupalusha. Tulivonse mamile lesha kulufi. Zina tiko miss pizza. Mumaipuona ya dinda pizza. Lolesha time wapa ni zilo tubili. Bama niletela pona tubili. Yes, Jovina usiku.
DJ KD.
Ni Jovina usiku. Ray GZ Bayoka Daliso Opitena mafela. One Umukali wabakali pabakali. Brazil. DJ Spina Boyagi. GGB Bagidadi. Jamu chikuru echi. Jamu chikuru echi. Yes, Jovina usiku. Ni Jovina usiku. Gaba broka chinjanzaka.
Exclusive from Summer Boots.
Jovina usiku. Jovina usiku. Kaba pro kachinjanzaka.
DJ KD.
Jovina usiku. Ni Jovina usiku.
What is this? Game on exclusive.
Kaba pro kachinjanzaka.
Game on exclusive. What is this?